ndipo nakaa kitani ndipo nakaa matatizo ni mengi lakini mapo si sasa ni sana sikwa wenye nyingi wape wenye chache mtu chape wenye mchache mtu kilpe we don't care what's happening
ndipo nakaa wapi kitani ndipo nakaa matatizo ni mengi lakini tunapoji sasa ni sana kwa jukwa wenye nyingi wape
wape
wenye chache mtu chape wenye mchache mtu tupe we don't care what's happening
Nimelala na nja Blaza meshindi ya tinga Madile ya metata Pesa inavuja kwa pakacha I live for ya bless Timu yangu mini team no stress Wanafiki wanajifanya wachesh Yes I would don't care what's happening Atuishi kwa fitina Atupendi pesa atupendi shilikina Nimepinda tanisevu kia ina So kila siku waga nimechana mapene Wanagu wakita Napenda sana kupata na watu Se ufaari usipokuwa na watu Ni sawa na madini ya lio mezo na chatu Wanaumia kuzisaka Na kizembe wanaonga Wapuuzi wanashika Msongo wa mawazo na wasonga Tunaishi kwa kuronga Mabango kwetu kama vile nsonga Awadati na majina Wanadata na uwezo wa kutumia majina Kumwaga radhi other one Watu wawe run business ikita on Hakuna afadhali wala abadan Usinipetano kama unakisi run Aturi na kushiba Tunakula lina fasi kusisiba Atu mkimbizi mwizi akiiba Nje ya sindano siyo sawa na jawiba
Nipo naka Wapi kitani Nipo naka Matatizo ni mengi lakini tunapweji sasa nisena kwa jukwa Wene nyingi wape
Wape
Wene chache mtu chape
Chape
Wene manjanga mtu tupe We don't care what's happening Nipo naka
Wapi
kitani Nipo naka Matatizo ni mengi lakini tunapweji sasa nisena kwa jukwa Wene nyingi wape
Wape
Wene chache mtu chape
Chape
Wene manjanga mtu tupe
We
don't care what's happening
Awaniziki kwa kidogo wanacho kipata Wanangaika riziki yako kuitaka Bilo shaka ni lafiki yako kwa miaka Unampa respect na unamuita kaka It talks beyond your back Fanyia dhihaka kwa masinichi Amege uka kibaraka Don't care what's happening Machozi kwetu kama champagne Tunaishi kwa upendo kimagendo Mtaji kitani kamali Usinipe shiti kuhusu myself Na mito kupa shiti kuhusu yourself Leta simu tupate selfie Jichunge kipindu pindu kwa yako healthy Mama tilia na gudu testi Jangalio sije kukonda kama the resti
Watasema una gudu chesti Kwa mahendi samu ndo yo the besti Watakunenya mautamu yote we Watakona taushindo kufaa vesti Atukupi na kupesti Tuna andu mafaili ya we safety Wenye VLN wanapouswa Na mameti wadogo wanaoswa
Kumwaga radhi other one Watu wawe run business ikita on Hakuna afadhali wala abadan Usinipetano kama una kisi run Aturi na kushiba Tunakula lina fasi kusisiba Atu mkimbizi mwizi akiiba Nje ya sindano siyo sawa na jawiba
Nipo naka
Wapi
kitani Nipo naka Matatizo ni mengi lakini tunapweji sasa nisena kwa jukwa Wene nyingi wape
Wape
Wene chache mtu chape
Chape
Wene manjanga mtu tupe
We
don't care what's happening Nipo naka
Wapi
kitani Nipo naka